penji simore jego bodo jewatan ha jawel gel takti wotere takande de nanmi wotere e tagoje nayde ina idna dande no rigango ina wiya
er
yewmi yimi puccu danew soke o ina jogi lañal o fila lefol o yaltiri no lutotodo ni o yehi luto yade negel takiti dimmerende nanmi tagore dimmerende ina wiya
er
tan puccu gongu mbodewu choy yalti soke o rokka ittude deejre e aduna bele yimbe ina kirsondira e koye mumen o totta silama mawka negel takiti tataberende nanmi tagore tataberende ina wiya
er
yewmi njimi puccu balew soke o ina jogi betirgal e jungo mum ko wayno dande iwrimo hakkunde tagoje nay to wi
nifu go bele ka dinar yang got te nifu gaji tati lorta ka dinar yang got nebam dam e ndiam reseng dam non woto mem dumen
negel takiti nayberende nanmi dande tagore nayberende ina wiya
or
yewmi yimi puccu puru ha ko nyebbew soke o wiete ko mayde to ina rewni lakar be ndokka bawde e dow nayabal aduna ngam bomirde yimbe silama hege mayde e kullon ladde negel takiti joya berende yimi e lessa korde he pitali hitsiranobe gongol allangol e sedam fagu mumen be ngulli daade tekkude be mbi
jobiraado cenido gongiyante holi de nyaawata jonnada jiijam amen e dow yimbe aduna be
goto mabbe fof totta wutta danejo be mbiya wobe pofto seeda taw ha bandiraabe mabbe gollodiibe mabbe jogodbe wardede no mabbe be timma mbodo jeewatan hangel takkiti jeego berende tan leydi yerbi no feewi buudu nange ngu wi kurum no fina lewru ndu fof wi choy no jiijam koode asaman de njori e leydi no jibbe kecce de hendu mawndu sammi asaman baara no leso taggango kaaje e duude fof duggiti gilay lambe aduna ha e watulabe ha e horebe soldatebe ha e aldube ha e jom sembe en rimbe e rimaybe fof cuudi e luroji wondude hakkunde kaaje be ngodi e wiide tule de e kaaje de
jane do amen cuudo nide gite jodi do jappero wondude e fitena jawgel ngel ngati nyalgu fitina mabbe mawngu yottima te holi bawdo doddew